up alone this you and
me. You're true love.
Yeah. Baby, turn around in a body zungusha. Tell him what you want, imareti ndakupa. Yeah. Wapi unataka kwenda, nitakufikisha. Kupe wipi pipi piba kana visambusa. Give me love, my banana. Kama kwenye banyo, baby, sidi kubana. Kwa kochi fire, unani choma choma ndani. Nime gimba, nime retire. Mara ya tena seki ndani. My baby, if I nela kajowo. Imani yangu wendo mama watoto. Unavoni pitisha katika chocho. Penzi lime wakasha ni kama moto. Moto moto
Nobody love me like I do. Love me like you, yeah. Nobody dancing like a you, dancing like a you.